Azizazioni. Yeah. Isaiah prophet. Nesimyo kubo uo. Omukwano kwange kwe kubo. Kulembera ngoberere. Tulibabi tubebere. Omukwano leka mbogere. Abebi gambu bakwebere. Tone mukwano newe tusoba. Tetufa kubogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Njagala ng'omulunnyanja bwayagala ebyennyanja. Suubiza nti tolinkyawa tondeeta maziga n'onkaabya. Ndi mulaavu nyingi naawe my baby. Omukwano gw'ogulimu ebirungo guntambuza ngali ku buyungo. Ekitumbwe kyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasogo ga birungo, wasuka kale. Nebaze gye wakulira, kubanga tewakubibwa, bakuza bulungi nekonjebwa, kuba tebakumeya. Oli mukyalo omutefu omulungi omwana w'empisa. Ali mu buli kimu mu butuufu osaanira mpeta. Nesimye okuba omulenzi wo, bweraba bwengeze zenna, saagala baleeta kalebule, okutabula laavu yaffe. Engere kyananaana, bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Ekyo kya birungo, enjogera ya birungo, n'amasodo ga birungo, wasuka kale. Nesimye okuba owo, omukwano gwange kwe kubo. Kulembera ngoberere, tuli babiri tubebere. Omukwano leka mbwogere, ab'ebigambo bakwebere. Tuli mukwano ne bwe tusoba, tetufa kubwogezi baby. Ebintu byalavu binyuma nnyo nga muli eyo mu nsozi. Lengere kyananaana, bwe kitayaaya, nange kyenva ndeewaana, nafuna ekyana. Omukwano gw'ogulimu ebirungo, guntambuza ngali ku buyungo. Kwajjula ebirungo, ekitumbwe ekyo kya birungo. Chukwasa chentegeza Onoba singa Abakufuka nyabentegeza.
Remember where you got it from. www.djericom.com.